Ngoba mina ngifuna balimala abafana 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 abancane nami phela kumele ngibanakekele abashana bathi sho mfana usuyingozi ngokweqini yazi usondela yeka aphume ephephini uzosinda kanjani noma ingwenye sigwinya bathe hayi mina ngathi ya manje izinto sibheke topo komuntu ekhuleka indlela engigijima ngayo ngokasta simenge abafana abancane nami phela kumele ngibanakekele abashana bathi sho mfana usuyingozi ngokweqini yazi usondela yeka aphume ephephini uzosinda kanjani noma ingwenye sigwinya bathe hayi mina ngathi ya manje izinto sibheke topo komuntu ekhuleka indlela engigijima ngayo ngokasta simenge eke babu eke babu eke babu eke babu batshele bayeke eke babu eke babu eke babu eke balu eke balu eke balu eke balu batshele bashente eke balu eke balu eke balu eke babu eke babu eke babu eke babu batshele bayeke eke babu eke babu eke babu eke balu eke balu eke balu eke balu batshele bashente eke balu eke balu eke balu
Ege balu, ege balu, ege balu, ege balu, ege balu.